mina baby beg his hands oh. Angifuna ukustress, angifuna ilulu. Aye, ngithanda wena baby beg his hands oh. Angifuna ukustress, angifuna ilulu. Funi mame man. Aye, ngithanda wena baby beg his hands oh. Angifuna ukustress, angifuna ilulu. Ngithanda wena baby beg his hands oh. Salanga weta, shia bonke beka, itolita na kuwe o. Kalang tezi na wechu. Ngoba bantu, afike ngamakala kupe. Temba mina ngoba ngithanda we. Into ya mina we, isplay kaba understand. Ngithande nje, anje ngoba sabona nekse. Angiti tali, wena utipe. Into ye tipezi wanyile. Ngithanda wena baby beg his hands oh. Angifuna ukustress, angifuni lutho. Funa wena ah. Ngithanda wena baby beg his hands oh. Angifuna ukustress, angifuni lutho. Funa wena wena wedwa. Ngithanda wena baby beg his hands oh. Angifuna ukustress, angifuni lutho. Funa wena wena. Ngithanda wena baby beg his hands oh. Angifuna ukustress, angifuni senza ngamabo ay ay thanda wena baby beg his hands oh. Ay angifuna ukustress, angifuni lutho.
Funa wena
ngithanda wena baby beg his hands oh. Angifuna ukustress, angifuni lutho.
Funa wena
ay mina ngothando lwami anele ngimangele bangene bandluli kodwa ngasala ngaweta shiya bonke beka ithola ithandwa. Uzohlala ngihlezi nawe jo. Ngoba abantu bafike ngamacala kuphela. Themba mina ngoba ngithanda we. Into yami nawe istraight aba understand. Ngithande nje anje ngoba sabona next day. Angithi dali wena uthi be. Into yethi phezu wenyile yeah. Ngoba abantu bafike ngamacala kuphela. Themba mina ngoba ngithanda we. Into yami nawe kaba understand. Ngithande nje anje ngoba sabona next day. Angithi dali wena uthi be. Into yethi phezu wenyile yeah. Ngithanda wena baby beg his hands oh. Angifuna ukustress, angifuni lutho. Funa wena yeah. Ngithanda wena baby beg his hands oh. Angifuna ukustress, angifuni lutho. Funa wena wena wedwa. Ngithanda wena baby beg his hands oh. Funa wena, wena. Tanda wena baby beg his hands oh.